mano namwa abakyala era mbabuuza muliyo mutyamba nanga b'emikwano n'emirimu gye mukola nzera nyibeebaza balongo nvuddeyo gye mbadde nazaayira kyokka n'obugambo bwe ndeeserero bunyiga nagala mbabuuze bannange mundagirire kubanga ekisula ewange ekintabudde bannange nze kiri ewange sikitenda Sajja bannanga b'emikwano bannanga nze ekisula ewange ekintabudde olaba kintuusizza nze n'amaka okugadduka ng'ekintuusizza nze kwekya b'emikwano bannanga ebbuba ly'omukyala lintabudde weewaawo naffe abasajja tulina ebbuba naye ng'ebbuba ly'abakyala libasusse bannange kyokka abakyala mwakulawo bannanga ebbuba ly'emulina lintabudde temutakyusaako mutuusa okutulemya bannange kyokka abakyala tutuuse ku basajja ba safari oba omulimu gw'olina nga gwakutawuka nga nze balongo gwe nnina ogwo gw'okuyimba songa eka eyo nawasaayo omukyala bambi ne muleetera obwana buli okuboola kyokka lwe sibeerawo obubeera mu kacwano oluusi n'emmere sibalimba gibuma amazzi ge bukimye n'agaana okubooleza olwo balongo munnammwe ndi mu kuyimba tubudde bunnamwaya tugenze kitintale ate eyo tubuddeyo tugenze mwawula eriye namasuba kyokka olukoma weekeeyo kambabuulire nsanga weewange nga munyiivu atukuba ddaali nga gwe baavumye dda olwo nno nga ndowooleza mbusiiba mbamalaaya munnange nannangera mbusiiba mbakyala ne bye ndeeseeyo bwe mbimuwaata byebaza kyokka olukomawo olw'obwana ne bukantema nti nno taata munnange tukubuulire anti gwe luvaawo olwo maama ng'atutimbula oluusi n'emmere situlimba gituuma banange n'otegereza ebizibu bye nnina eka kyenva njagala mmwe abasajja mundagirire omukyala mugobe oba nze ndeka oyo bannange kyokka abakyala mwakulawo mubanga ebbuba ly'emulina lintabudde bwe mutakyusaako mutuusa okutulemya bannange kyokka abakyala abakyala bannange leka mbawe kano ngamba abakyala bannange leka mbawe kano mbalo yakuwasaana kussa mu makoomu obwesige n'abukuwa akuleke mu makoomu ng'olwekimutudde agenze kupakasa naye kwerwaki balowera tomwesiga leka mbuuzeemu abakyala munnyanukule singa gwe gw'olina omulimu ogwa safari buli olukomawo balowo n'akucyomera nakulangira nti osiiba mu basajja leka mbuuzeemu oyinza otya okusanyuka bannange.